ngwenu khawuthume liblo usenganeno bekukudala ngoko usengazi njongo khawuthume liblo usenganeno sasikhula so.